Erkeen babaro tole pelchum sanaga VOA fan oromo chaka sujirten VOA fan oromo witata hagjimata galgala saati lama wadaka hagsaati sadit metrobani diddami lama diddami shan soddo mitoko fi VOA 24 hayli saati raja kasu jirta la yujal kamne sora la gheti argu ya robi mudden sagale barkum lama fitdama kee sijir wana sani hope sino dunjal kamne kalanna nutuma ha chwana fiddechana
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa sirnawaa fi Keeniyaatti malanii jiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataaf muummichi ministeera Abiy piroojektii daandii Itoophiyaa Keeniyaa wajjin wal argisiisu keessa seensa daangaa kan magaalaa Moyyaalee eebbisanii jiru. Piroojektiin kun daldalaaf investimentii jajjabeessuuf akka gargaaru hoogganoonni lameen ibsanii jiran. Dr. Abiy bulchiisi isaanii fedhii hawaasa naannoo guutuuf kan hojjetu ta'uu ibsanii hawaasni naannoo daangaa waliin jiraatan walta'iinsa hawaasaa siyaasaa qabaachuudhaan misooma biyyootii lameeniif akka gumaachan gaafatan. Uummanni biyyootii lameenii kan naannoo daangaa jiraatu piroojektii kanarraa bu'aa argamuun akka gargaaramaniif kan hubachiisan immoo pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa turan oduu booda gabaasa qabna. Mootummaan Itoophiyaa hoogganootaa fi miseensota isaa hidhaa keessaa akka baasuuf Koongirasiin Federaala Oromoo gaafatee jira. Isaan kun hidhaa hin ba'an taanaan filannoo dhufutti hirmaachuuf karakkatu ta'uu beekseera oduu booda gabaasa qabna. Duula seera eegsisuu kabulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame warra badii hojjetan seera duratti dhiyeessuuf malee kan uummata Tigraay irratti fuulleeffate miti jechuudhaan bulchiisi magaalaa Adaamaa ibsee jira. Haala yeroo kan ilaaleen bulchiisi magaalaa Adaamaa har'a dhalattoota Tigraay waliin marii gaggeesseera. Muktar Jamaal Adaamaarraa gabaasa nu erge qaba.
Mariin har'a Adaamaatti dhalattoota saba Tigraay fi bulchiinsa magaalaa Adaamaa gidduutti taasifame dhimma waqtaawaa waraana naannoo Tigraayitti taasifamaatiin jiru irratti xiyyeeffateetiin jira. Hirmaattonni waltajjichaallee yaada kaasaniin akkaataan duulli kun itti taasifame keessaafuu tamsaasni gama miidiyaatiin darbaatiin turee fi namoota afaan Tigraay haasa'an jedhamu sirrii kan hin taanee fi baay'ee nu mufachiisee jira hamilees nu cabse jedhan. Adeemsa kana keessatti sirnaa fi saba adda baasaniitiin ilaaluun barbaachisaadha kan jedhan hirmaattonni waltajjichaa tarkaanfiin addi bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhate. Kan nu gaddisiiseedhas jedhan. Raayyaan ittisaa diina harkatti osoo du'e ta'ee hin gaabbinuu ture. Aantee isaatiin haleelamuun nu gaddisiisee jira. Ajjechaa raayyaa ittisaa irratti taasifame Waaqayyo sababa godhee rakkoo uummata Tigraay dhaqqabee boohichaa fi rakkoon akka raawwatuuf ta'ee jira jedhan. Hirmaataan gama biraa ammoo lolli kun lola obbolaa lamaan gidduutti taasifame jechuudhaan ibsaniitiin hin jiru.
Tigraayin yelijocha abbaatanii 3 lijocha hallu. እኔ በዚህ ሰዓት ላይ በሚካሄደው ውጊያ ደስተኛ አይደለሁም
አንይ ትግሬዳ ኢልማን ሰዲቀብ ሎላ አመታስ ፈማትኒ ጅሩቲ ገመቹ ሂንቀብ እኑ መሌ ደገሩስ ሂንደንዴኒ ሰበብኒ ኢሳስ ኢልሚክ የቶኮ ሁምና አዳ ትግራይ ከሰጅራ እኒ ቶኮ አሞ አብኒ ኢልማንኪ የለማንቱ ወልወራናትኒ ጅረጀቹዳ ኩኒ ማልጀቹዳ ከናፉ አከናፍ ገሉቲ ቶኮን ከነዩ ሞአታሚቲ ከን ሂንጅፈኖ አርገታትኒ ጅሩ ኢሳያስ አፈወርቂቲ ፊ ግብጽ ኑቲ ወልኛታ ጅራ ራያን ኢትሳ ዮዱኤስ ኢትዮጵያቱ ዱይ ድርግግግስ ትግራይ ቶኮ ዮዱኤስ ኢትዮጵያቱ ዱይ ኑቲ ኦፍማ ወልኛኔ ቦሪፍ ኹምነከን ወልደደብሲሳትን እንጅረ ጀደን አካታን ኢብሳ ወሉማገለት ዲምሻሻን ኢብሰማትን እንቱሬፊ ከነን ቢሮ ስሪህንታን ተውልተጅቸራ ከን ሂመመየው ተው ሎሊ ኩኒስ ከንታስፈማትን እንጅሩ ኡመተረት ኦሶንተይን ኹምነ በዲቆ ፈረት ጀዱ ዋጅረ በዳዲና ቡልቺን ሰማጋላ አዳማቲ ኢትጋፈታማን ዲመሲያሳ ኦቦ አብዱልጀሊል አብዱሮ
ኢትዮጵያ ህዝብ የታገለው ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም ካትፊዎች ጋር ነው
ኡመን ኢትዮጵያ ከን ቀብሳይ ሰበ ትግራይ ወሊን ምቲ የከምቶተ ወሊን ማለት ሀንገ አማ እንቱ ኑከሳ ቡቀይ እንቱ ኑከሳ ሚደም ተኮስታናኒን ኦላ እሳትቲ ነምኒ ሰበ ትግራይ ሚደ ህንጅሩ ጀደን ኢትጋፈታማን ዋጅረ በዳዲና ቡልቺን ሰማጋላ አዳማ ኦቦ አለማዮ ቱሉ ገመሳኒቲን ሎለ ከነረቲ ከን ህንጅፈተ ummata Itiyoophiyaati fi raayyaa ittisa biyyaati jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.
godina hararge baha keessatti isa kan ta'iinsa gaggeeffameen meeshaalee waraanaa adda addaa argamu waajirri poolisii godina sanaaf itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an inspektar Tolosaa Gooshu VOA ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay irratti tarkaanfiin waraanaa fudhatamuu ega jalqabe onkoloolessa 23 bara 2013 jalqabee baatii tokko yeroo ta'uuf sakatta'aa ta'een meeshaalee waraanaan alattis waan adda addaa argamu ibsaniiru. Namoota 473 meeshaalee kana waliin hidhata qabu jedhamuun to'annaa jala ooluu fi 375 immoo mana murtiitti dhiyaachuuf ragaan irratti qulqullaa'aa kan jiru ta'uu inspektar Tolosaan ibsaniiru. Kanneen keessaa miseensonni Oneg Shanee jiraachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Addis Chokkol gabaaseera. Boordiin guutuu biyyaa kan Itiyoophiyaaf kanneen dhimmi filannoo isaan ilaallatu hundumtuu filannoo waliigalaa walakkeessaa bara 2021 gaggeeffamuuf saganteeffame yeroo biraatti akka dabarsan paartiin Baaldiraas gaafatee jira. Ibsa roobii har'aa baaseenis muuxannoo biyyootii mootummaa abbaa irree irraa gara deemokiraatawaa ta'etti ce'an irraa argameen falmii kana dhiyeessee jedheera. Kana malees paarlaamaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF Oneg Shanee kan ittiin jedhe jaarmiyoota shororkeessotaa jechuudhaan akka labsu gaafatee jira. Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa mootummaan wixinee murtii dhiyeessuun gareen lameenni shororkeessota jechuun akka raggaasifamuuf gaafataa turan. Paartiin biyya bulchaa jiru garuu siyaasa Itoophiyaa keessatti qoodi TPLF qabaatu kan ilaaleen murtiin dhumaa akka hin kennamiin jiru ibsaniiru jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteen biyyootii gama dhihaa keessaa tallaalii farra dhukkuba COVID-19 hedduu kennitee guyyaa tokko booda biyyi tokkummaa Araboota Imireetotaa immoo tallaalii Chaayinaan qopheessite dhukkuba COVID-19 kan sadarkaa giddugaleessaaf hamaa ta'e harka 86 fayyisuun quubsaa ta'uusaa ibsitee jirti. Ministeerri Fayyaa kan Imireetotaa har'a tallaalii kana laalchisee akka ibsanitti tallaalii kaampaanii dawaalee kan mootummaa Chaayinaatu oomishe. Chaayinaan baatii fulbaana keessa namoota 31 fedhii isaaniin kan tallaalte yoo ta'u isaan kunis biyyoota 125 keessatti akka ta'e ibsameera. Tallaaliin kun sodaa yookaan yaaddoo fayyaa jabaa hin qabu jedhameera. Kan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayden ministeera manneenii fi misooma magaalaa akka ta'aniif Marsiyaa Faaj maqaa dha'uuf kan jiran ta'uu maddeen oduu Yuunaayitid Isteetsi ibsaa jiru. Ministeera qonnaaf immoo Taam Vilsaak maqaa kadhaan yoo ta'u namni kun bara bulchiisa pireezidaant Baraak Obaamaa aangoo kanarra waggaa 8 tajaajilan. Yeroo sana Baayden immoo ittaanaa pireezidaantii ta'uudhaan tajaajilaa turan. Vilsaak duraan bulchaa kutaa Ayoowaa kan turan yoo ta'u kutaan kun oomisha qonnaa biyyattiif akkaan barbaachistuu ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanu.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Karaa guddaayyaa Itoophiyaaf keenya waltiin daandaan ardhama ooyyalatti eebbisan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fi pireezidaantii keenya Uhuruu Kenyaatatti itti dhufe. Eebbisuun irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abaa'oo fi Al-Shabaab naga booressanii jedhe biyyatti akkumatti naannoo suni lafa eegatu gaafatelle. Abaa'oon ammoo yoo muummeen ministeeraa kan jedhe tuni dogongor jedhe galmoo daawwitiitti erge.
Muummeen ministeera Abiy Ahmed daawwannaa guyyaa lamaaf Keeniyaa jiru. Har'a karaa Moyyaalee gara ollaa Keeniyaa kaseenan Abiy Ahmed ijaarsa daandii Hawaasaa haga Moyyaalee fi Isii Olloo haga Moyyaalee kiiloomeetira 1,000 dheeratu pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaatti aduu kan eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kan kennu daandiin guddaan biyyoota lameeniin ijaarame kuni lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaaf carraa hojii gaarii banaa jedhu gaggeessitoonni lameen. Yoo dubbatanis muummeen ministeera Abiy Ahmed xumuramuun daandii kun warra naannoo kana jiraatuu fi misraachoo guddaadha jedhan.
Isin maatii tokko afaan tokko dubbattu aadaa keessan tokko fedhiin keessanlee tokko nageenya keessan eegsisuu badhaadhina Moyyaalee biyya lamaan keessa jiran fiduu tokkummaa keessan jajjabeessuu boordarii artifishaal kana caccabsanii tokkummaa keessan eeguun isinirraa eegama jabaadhaaf gam keenyaan pirezidaant Uhuru waliin ta'uudhaan naannoo kana jijjiiruuf naannoo kana akkuma biyyoota ollaa hundaaf fakkii ta'u gochuuf fedhii guddaa qabna. Jalqabbiin kun baay'ee gaariidha jabaadha waliin taanee gara badhaadhinaatti waliin guddanna nujradda baaye gamare jira sanargu kot akata kanan si wajin dubatu swan gudda wante ulfata. Thank you very much.
Muhammad Minister Abi wan nagenya rat kesuma jiraturina no akana genya nanu sane hordofan gafatani OLF yokani mu abawfi al shabab warana no kan nagadur ko wujechane kan jiru.
My message for him today is just like the infrastructure, we should work on peace and security of this area, because peace is a foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLF from this region.
Akazedo, Mume Minister Abi, wante anisinida amukan, akuma dandi unkuno jitame akatumra mushorat abattan, gamana genye eksisuti nisi akasuma itigafata ummakesan akabatan uda. Sabab nisas, nagamale ummata genye abnuti wanta karawachu wanan dandenyevi. Kesuma abawo fi Al-Shabaabin nanno kan kesa yobasne lemmelias jiratan kana akaw bulat gammachudan akaw alfana jiratan taisun haga makadandam ilalu dandesu jechundubatu.
Ah please getin jamen ko nyumbani.
Mumme Minister Abi Ahmedin moyalit kasimatan President Kenya tanisi imala maratati yefatani dubatan toko waidi nagdeti. Kesuma walitrufenya naga kakaban Kenya fi Ethiopian gamadi nagdeetinis walintum suka bujiran.
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
Akazero Kenya tan wantinu tifenu walitrufenya biyota lameni akafo yawda kunuga akata ufammo isin warrimo yale gama Ethiopia fi ka Kenya kisijiratan gai gudda kabdu. Bulcha Marsabit Mohamed Ali no akajede moyalen kun akuma Dubai giddugale daldala nanno kanato malte tirgegon Ethiopia fi Kenya dufani charra moyalen jurura fayede moto qabu kun ogomnan michumman kenya dugada jiru Kenya tanu dubatan lamme ratti Kenya tan kan dubatan wayna genyati Kenya tan nagenyi bura wa maratao erani saganta mumme minister Abiy Ahmed turmata sani Kenya guyala ma kesati qabanis yerodu makana ifomsani jiru mumme minister Ethiopia Abiy Ahmed dubbi sani ara kesati OLF yokana bawo makashirur kesummani machulal jise yada akkenan obobatte urgesa yerofo gana sabkunamti abawo katan gafanni turre akazero obobatten
kana dubatan tanan ani dogora gudda e betanje ya ga malis amse nya biye se festival mai ja smaratel kain se ta emboda biye se festival mai ji se asa jarsa mata de tajra karana ga tin biro tane ke su ajra se wadda ta se Maria Dadja Zanueli Mille Dabalake Gatamaatre Amma Amma Saluma Kananjira Akkamittina Sadarka Kanatliya Ollati Vahani Kanadubbacho Kadandani Barwe Kunidogo Gura Guddara Kakot.
Obubaten Yerotayin Akkasi Umamu Halli Partalensi Asaiti Walgafatanis Jirachu Dabalani Erani Jiru. Turti sani guyala mafturu jadamin mumme minister Abiy Ahmed boru gara kehina kutabul chin salamu dagani kama projekti arrebi sani ilalu jadami tuwe gama. Ingilifan lapse di chankan begamu projekti indiri sabura ale misoma baridibba kurusagal turbatami chankayada meyota u galmi isas Ethiopia dabalate biyotan Afrika ba gama buura ale misoma atin walkunnam si suda. Gaba sagal Amerikaf Galmudait Nairobi.
Viyasan Oromo jaka sujjertan. Akbul choti parti kongresi federalisti Oromo jadaniti. Motum maan filan non koppa unduratti misensuta fitigafatam toti kafao hit ajiran hit abawu malani. Tanaratti devi motum marra narganne. Sahai dam toti Dr. Marara Gudina itigafatama parti kongresi federalisti Oromo dubbise kuno.
Ibsi kongresi federala Oromo harrabase motum maan biye bulchajiru filan no biya lissa barakana gaggeefamu vjururratti koppi taye saajira kanjirurratti fullifata. Filannoo ndragaru dimmoon ilaalamu qaban jiraajechuudhaan durataan paarticha Professor Mararaa Guddina dubbataniiru. Durataan paarticha Professor Mararaan akka jiranitti waliigaltee biyyaalessaa uumamuu danda'u qaba. Kun dhimma ijootii jiran. Dirree siyaasaa bal'isuuf ammoo miseensonnii fi hooggantoonni paartilee morkattootaa hiikamuu qabu jechuun ibsaniiru.
Boordiin filannoos mootummaanis waan filannaa kana kaasaa jira. Rakkoon immoo nuti durii filannaa kana qabachaa jiru hoomonaatti hin hiikamne. Jaagaraa filannaa kana itti deemuudhaa fi mootummaanis waan isa irraa eegamu hiikuutu irra jira isa jedhu ada cisu je chonega dirin siasa kuni akuma di patet tikira dirin kana balisu barbachita nenno ci naga adan uga adan kelanna kana je cisu dafi wali galtem ya im barbachisa onbe tones motu manes wali gale kelanna kana tote male kelanna de mu dafi sa ko gaba gaba kelanna sa ko no fundanda kelanna bodde simmo sagale sabasana akantanetti ho atame akantanetto odeme walla dingade fundanda ya kana wali gatte biya duraumne kannana gas kannaru gade sobanne inus rakita konimi motuman le adote gira
Ethiopiatti flanno duga gessun demokrasin duga akal faqabatuf yo barbadame haldren tumramu qabos jira yechudan professor mararan et debalani dubatan
samni kenya ba yeni lamera waajir kenya si moddo ba yet dola ba to koton dane do ba yet di chufamera isa kana kana si mo i ko barbaji da chal lende flagnat di galudu wa ko dane wanti ka mo baajir da jiru kra gubat kamne lal chisu motumane wajo chachu tra jira orti flandonis kana kato tidar garu tra jira flanna do waajir chune wa gudda de do indanda flanna ngun naga fidu tra jira lannan kun flanna rugatu tra jira lannan kun demokrasi akadala to kutu dello tra jira lannan kun biyukun gara gutinat demu dello tra jira jagara lannan kun kana wambaye kana wangu kuro kana wagashan tabaw wanke satu tuve kana gara taut dem sudafi wali galte biya kabate ode ne waya haraka nita yada musajiru sana yada chi sudafi
Mari motumman partile morkatto tawalin ta isajirus kubsa miti jechudan ibsaniru, Professor Mararan.
Kora mula chajisa ba, yesati, daru uga ba ye, sanuti enura, sanuti barbadura, wali galtebi ya jennebi unkarana gatti, karafil na demokrasi nugati, karafil anna rugati, jemso dati, kaamiti ba ye gati da ajit, wati dema jiru, kubsa anjir. Tukata mamale, bochani, hojira ula anjir. Daru unda gantene, warma kachitu badedena warma kachitu badedena porti flanonis motumani senawa me jaru qabataman walla faraj jiru 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 wanti dende injiru soni moyi ka mubanna ni katwa flanna flanna yende flanna tane tisogalle akantane flanna sana keza bawutrufa je akuma sindeksen kara flanna kana drati je kom sigaren ka undanda muna genya sidajada musina demokrasi dala sidajada musana dafun drati tikara dubatru de su jaranda o fi jaro dani o fi kan nokara kata utti kama undu akada go kade ke wambar bachi su budgetu yada chisa diraje chukot
komi kongresin federala oromo kase kanaratti hoggaza parti badadana ra de bergachuraf carraqin tasisne harraf milkofni gabas radio sagale amerikatif sahay damto finnera
ቪዮፋን ሮሞ ቪዮ 24 ኢፍ ምትርባን ድረጃ ሶጅርተን ከመካኒ ነሞ ወናም ጫቃ ሶጅርተን ካና ወጣታ ግጅማታቲ ራዶኒ አዱ ኤፍኤም ሰገልተ ማፉር ቀብቲ ሰዲረቲ ሐልካን ሰዓት አፉር ትርሰኒ ዴብ ያነችራለ ጫቃ ሶለንዴተን ሲብኒሻንጉል ጉሙዝ ጉያኒ እኒ ሄደቶትናን ነው ሳኸይ ጀረኒ አርከና ዳጀር ተርባን ተኮያዩሉ ማታኒ አገማን አሜሪካነት እንጅሩ ጀድ አመለር ከና ደለይ ጋፈቹ ጅራጅደን ተንምኸይሰ ተኩልቺን ሲቢሮ ደፈኖናኖ ሱኒ ጀደቲ ግለቶቲ ነማ ዲደሚ ሰዲፍ ታኒጀደን ናኮር መልካትርክ
ፕሬዚዳንቲ ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦባሻል ሊያሰን ቃሞሊን ሂደተኒ ጎዲና መተከልከይ ሰሶቻኒፊ ጎቸ በዲራወተን ጉዮቶ ሙራሰከይ ሰታርከይ ሳንያከሳንኬነተን ኤርጋያደቺ ሰኒ ቶርበንቶ ኩደርቤጅራ ሃተው በሌ ሃንጋማት ነሞትኒሜሻይ ከተኒ ገለንጅራቹ ፍደቡላልቺሴ እትጋፍተማ ዋጅረ ዲምቦቶ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማ ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ መለሰበየነ ከስጀደኒ ጅሩ
ቲፒኤልኤፍ ተልኮ ያነገበውና ባለፉት 7 አመት በዚህ ቻነር ላይ
ቢየከነ ከይሰት ቲፒኤልኤፍ ኦጎቶ ዲደሚትሮ ባንደርባን ከይሰት ሽረ ሲያሳ ሽረ ዲነግዴ ፊሽሮተ ከነም ብሮራ ወታቱሬጅራ ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሱማ ጎድነ መተከለት ያሞ ለበሙ ነጋ ኡመሙ ፈቡማን ከራወጪ ሳቱሬ ሃምባሌ ቲፒኤልኤፍ ራፈን አከታ ኒቤከማ አጄቻ ነሞታ መንጨው ቀበኛፍ ቡቃቲ ኡመታቲፍ ጌይ ጉዳ ተበታቱሬጅራ ናኖ ከኘት ሶምበቲ ፒኤልኤፍን ቃሞሌን አርገነኒፊ ኢደተኒሶቾን አከ ገመነጋቲን ቶርበንቶኮ ከይሰት ፕሬዝዳንት ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ አሻልያሰን ዋብቸዴ ሰኒ ቱረኒ ሃቶ በሌ አንጋማቲ ፈሪነጋ ሜሻው ራንሳ ሂከቴ ገመነጋቲን ገለ ሂንጅሩ ጀደን ኦቦ መለሰን አመስ ጨራ እንጅራጆቹን ዱበተን ይጅሩ
ነገር ግን አሁንም ቢሆን በሩክሽት ነው
አመሌ በልበልች በናዳ ቀብሶ ገመነጋቲን ፈልመጣ ቃምኒ ጀዱ ከሙ ሜሻ ሂከቹዳን ሐርከከነት የገሉ ደንዳ ጨራ ለመፋንገሩ ዮ ሐርከንከነተንቴ ተርካምፊን ፍረተሙ ጭሜት ትፉፋ ዋንጁን ታረጌ ሆጂታ ከይከሙ ጎቹ ቆፋቱ የገማ ጀደን ቃሙሌ ገመነጋቲን ሐርከሳኒከነተኒን ሴኔፊ ጎዲነ መተከል አና ዳንጉር በከለኮብሰ ሰዲጀ ለሚዋ ሙቲ ቃሙሌሳን ፈሪን ገኛ ጀደን ይዋመን ለሚሌ ነጋረት ሐሌላራዎቹ ዳፈሶሶቾኒ ነሞኒ ዲደሚ ሰዲታን ቃሙሌሁም ነነገ ይጉምሳሞቱማት ይነጄ ፈመኒጅሩ ሜሻይሳን ቀበተኒሶቹ አቱረን ሰዲስ ቦጀ ሜጅራ ጀደን ይጅሩ ኦቦ መለሰን ጎዲነ መተከል ከይሰድ ነጋፍ ተስገቢነ ከእንጅራን ቃሙሌን ሁጀተን ለማጀዱ
ዲፒኤልኤፍ ነው ዋናነት የሚያንቀሳቅሰው
ቃሙሌ ከነን ከንሶቹስ አድሩማ ዳን ዲፒኤልኤፍ ዳ ኬሱማ ጋሊሳፍ ገንዶተና ነዋ ጋሊሳ ጅረን ከይሰቲ ሶቺን ኦነክሸኔ ኒሙለታ ረኮነ ገኛ ሳኑ መኒ ለሚሌን ነጋዱ አንጅሩ ሄዱምቦትኒ ቀይሳኒ ራቡቃኒሩ ናናው ዲባጢ አና ቡለኒቲ ሶሶቺ ዲሞክራታ ኡመተ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጉሁዴኒ ናለቲ ሶቺኖ ነክሸኒስ ኒሙለታ ሁምኖ ተፈረነጋ ለሚን ከነበሌሱ የሮ ከሚረዩ ጫላ ጭምኔው ጀታጅራ ጀዳኒቲ ጋፍተማን ዋጅረድ ኢሞተ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ናናው ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ግግስቶታ ሶሶቺ ዲሞክራታ ኡመተ ጉሙዝ ጉሁዴን አከስመስ ቃሙሌሳን ኦነክሸኒ ጀደኒ ዋመን ኢሳኒሞ ወራነብሊ ሱማ ኦሮሞ ፊን ጀደን ዲመከነረቲ ቢልብላን አርገኔ ዱቢሱፍ ያሊንታሲፍ ኒሚልኮፍኔ ዱቢሂማን ወራነብሊ ሱማ ኦሮሞ ዞኒ ሊጣ ብሊ ሱማ ጉታ ጋፊፍ ዴቢ ከናንድሮታሰኒን ኦሮሚያናለ ናኖ ብራቲን ሶቾኑ ወራነሲን ቀምኑ ጀደኒ ቱረን ወይተ ውልጂንስናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ቃሙሌን ኢደተን ገመነጋቲን አርከኬነተኒ አከሰይነን ዋምቸዴ ሂሳጅሩ ከነቲ ጎዲነ መተከል አና ዲባጤ በከሲዶ ጀደሙቲ ለሚሊነጋ ጂፈሙ አከቁ በቀበን ዲጋፍተማን ዋጅረድ ኢሞቶ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ መለሰ በየነ ይብሰኒ ጅሩ
አርሶ አደሩ ምርት መሰብሰብ ካለበት ጥበቃ ተደርጎለት
ቆናን ብልቶትኒ ኦሚሼ ሳኒ ከንሰሳበተን ዩቴ ቃሙሌ ነገ የጉምሳ ሞቱማ ሂደቶ ተገንዳፊ ሚሊሻ አከሱመስ ነሞተ ኡንፋት ሜሻ ቀበኒን ዲግረመኒ ኦሚሼ ሳኒ ሰሳበችው ቀቡ ዩካነሞ ገሬዳን አከሚዳን ሳኒ ሰሳበተን ከለቲንኬ ነሜጅራ ኩኖሶ ከናንጅሩ ጅዱ ከነ አና ዲባጤ ገንደ ሲዶት ቁናም ቡልቶተ ኦሚሼ ሳኒ ኡንፋቲን ሰሳበተን ረቲ ቃሙሌን ሂደተን ተርካንፊ ፉደተን ይጅሩ ለኮብስ ነሞተ ድዋኒ አማፍን ቤኩ ጀደን አጅቻ ለሚሌ ነጋረቲ ጎድነ መተከልከ ይሰጥራ ወተማቱሬ ሆርዶፉዳን ለሚሌ ሄዱ ቄዮፊ ራቡቃኒፍ ደገሰ ጉዩ ታስፈሙና ለቲ ሃሌ ቲንገረ ቄዮፊ ትዴበኒፊ ዴቪሰኒ ዳቡን ደንዳሙ ረቲ ሞቱማ ፌደራላዎችን መሪያቻ ጅራጆቹን ቡመለሰን ኢትደበለኒ ይብሰኒ ይጅሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ቪአልፋኖ ሮሞጃ ከሶጅርተን
ከነቲ አንስኔ እብሰ ጉላላ ከን ኢማመት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ ኤስና
ምሶም ከመልካ የጎጆፍ ያደወን ሃራ መድሲሱፍ ተጣፊ ጎደሙን ጀርመን ገርጋር ሰምሶማ ሰደርካ ዱኛ ከን ዩናይትድ ስቴትስ ላብራቶሪን አባ ምሶማ ከሰደርካ ዱኛ ሰገንታ ኦጂም ሶማ ኡም ቆጴ ሰጅራ ዳይሬክተሪ ኦላናን ዋጅራ ላብራቶሪ ምሶማ አዱኛ ሃሪ ባደረከ ጀደኒት ኩን ለምን አዱኛ ከሚኑ ከሰጅሩ የሮ ከሚቱ ያደጋሪ ታይ መለት ኤሱ ደንደኡዳ ጀደን
then the lab will work with them it is an evidence based process where it is pay for performance at certain milestones as well as capacity building and building
እና ሰነት ላብራቶሪን ሱን ኢሳን ወሊን ሆጀታ ወጂውን ምርታው ተአኒፍ ከፈልቲ ረጋረቱን ዳይጅራ አከሱማስ ደንዴቲ ኡሙፍ ምቹማ አዳን ህምበረተምኔ ኡሙዳን ሚሶመ ቢየሳኒፍ ቢየከብሮ ከይሳፍ ቡአቅጤታይ ጉማቹ ደንደኡ ጀዳን ሰገንታ ሚሶመ ደልደላ ኡሙፍ ዩኤስኤአይዲን ፍርማታ በይቀብ ሆረጁፍ ዋልታ ዱምፋ ምንዴሱዳን ኦጀታጅራ ፈከኛፍ ፌኒክስ ኢንተርናሽናል ጀዳን ዳይሬክተርች ባደር
ፌኒክስ ዊል ጎ አውት ኤንድ ዴል ፑት አ ሶላር አሬይ ኦን ኤን ኢንዲቪዲዩዋል ፐርሰንስ ሆም ዳት ካን ሰፕላይ a certain amount of electricity over time during the course of a day.
Abi Phoenix mananamad umfat solari guyat humna ibsanga to komadisi sugalchaf namnisun guyasan afgati sa basu danda thanan guyat santima soddomi sadiba se ajennu sanaboda satellite kara wajira sane hado switchi solari itting apsi sanif amsan qoppe sudan walqu namu dandau kunis enana no ibsanin jirra fagota an fayyadama elektrikif mala ajaa'ibaati jedhan. Kan hojii isaa bal'isuuf deeggarsa maallaqaa barbaadu Phoenix USAID biraa investimentiidhaaf kan oolu gaafatee jira. USAID biraas dolaara miliyoona 1 argateera. Phoenix maallaqa sana hojii isaa babal'isuu maallaqatti dabalaa investii gochuudhaan hojii isaa guddisuuf itti gargaarameera. Kanaaf namoonni aksiyoonii qaban doofummaa dhabamsiisuuf kan gargaaru mala tajaajila ibsaa argamsiisu qopheessinee jirra. Oomisha qonnaaf oolaa beela hanqisuudhaafis ni gargaara. Kun immoo guddina dinagdeef gumaacha. Sababiinsaas iyyummaa cimaa dhabamsiisuuf dhimma ijoo kan ta'e keessa namni tokko misooma bu'uuraa dijitaalii addunyaa waliin akka wal argu gochuudha jedhu Baadar. Kunis bayii fakkeenyummaa kan Phoenix ilaaluun ni danda'ama. Garuu ennaa akkaan isa barbaachisatti laaboraatoorii misooma addunyaa kan USAID'tu deeggarsa godheef jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Medico gattai me ija keessa silaala akka ajaa'iba. Medico gattai me ija keessa silaala akka ajaa'iba. Jarjartu fankata jarjarin suta suta taina haso isisi akansifta hungata akka ajaa'iba. Aduka pane pate ifirra deemu wayya ankaswansin ilaala yosi ilaale namfayya akka ajaa'iba. Kesa silala akka ajaa'iba. Mediko gattai me ija keessa silala akka ajaa'iba. Dhagaa waan an sitti himu gattai afuura fudhu galuuf hin jarjariini. Dabannu waliini akka ajaa'iba. Maalumaaf na sodaata an argaatoo na meeta sobdeen an kaffatiini na jaaladdu dhugaani akka ajaa'iba.
Tarratanum taboriti waldachaana nagaxeesinu bula sagantaa afaan amaaraatti ta'an ansoraa laakheeti.